Nehemiya isahluko 10 verse 1. Abanamathelisa nampa, uNehemiya umbusi indodana kaHakaliya noSedekiya, verse 2, noSeraya noAzariya noJeremiya, verse 3, noPashuli noAmariya noMalikiya, verse 4, noHatushi noShebaniya noMaluki, verse 5, noHarimi noMeremoti noObhadiya, verse 6, noDanieli, noGenethoni, noBaraku, verse 7, noMeshulamu, noAbhiya, noMijamini, verse 8, noMahaziya, noBiligayi, noShemaya, labo babengabapriesti, verse 9, amaLevi, uJeshua indodana kaAzaniya, noBinuwa, wamadodana kaHenadadi, noKadimiyeli, verse 10, nabafowabo oShebaniya, noHodiya, noKelitha, noPelaya, noHanani. Verse 11. noMika, noRehobe, noHashabiya. Verse 12. noZakuri, noSherebiya, noShebaniya. Verse 13. noHodiya, noBani, noBeninu. Verse 14. izinhloko zabantu, oParoshi, noPahati Moabi, noElamu, noZathu, noBani. Verse 15, noBuni, noAzigadi, noBebayi. Verse 16, noAdoniya, noBikivayi, noAdini. Verse 17, noAteri, noHezekiya, noAzuri. Verse 18, noHodiya, noHashumi, noBesayi. Verse 19, noHarifi, noAnatoti, noNobayi. Verse 20, noMakipiyashi, noMeshulamu, noHeziri. Verse 21, noMeshezabeli, noSadogi, noJadua. Verse 22, noPelatiya, noHanani, noAnaya. Verse 23, noHosheya, noHananiya, noHashubi. Verse 24, noHaloyeshi, noPiliha, noShobegi. Verse 25, noRehumi, noHashabani, noMahaseya. Verse 26, noAhiya, noHanani, noAnani. Verse 27, noMaluki, noHarimi, noBahana. Verse 28, abantu abasele abapriesti namaLevi, nabalindisango nabahlabeleli, namaNethini nabo bonke ababezahlukanisile nabantu bezo ukuba bazihlanganise nomthetho kaNkulunkulu nawomkabo namadodana abo namadodakazi abo bonke ababenolwazi lokuhlakanipha. Verse 29, babambelela kubafowabo abakhulu babo benza isithembiso nesifungo sokuba bahambe emthethweni kaNkulunkulu owanikwa ngesandla sikaMose inceku kaNkulunkulu, bagcine benze yonke imiyalo kaJehova inkosi yethu nezahlulelo zakhe nezimiso zakhe. Verse 30, ukuba singabaniki abantu bezwe amadodakazi ethu, singathatheli amadodana ethu amadodakazi abo. Verse 31, nokuba lapho abantu bezwe beletha impahla noma uhlobo oluthile lwamabele ngosuku lwesabatha ukuba bathengise ngakho, singathengi kubo ngesabatha nangosuku olungcwele, futhi siwuyeke unyaka wesikhombisa nazo zonke izikwenetu. Verse 32, futhi sazimisela umthetho ukuba sithele ingxenye yesithathu yeshekeli ngonyaka ibe ngeyomsebenzi wendlu kaNkulunkulu wethu. Verse 33, eyesinkwa sokubukwa kanye nomnikelo wempuphu wemihla yonke, nomnikelo oshiswa imihla yonke, neyamasabatha, neyokwethwaswa kwenyanga, neyemikhosi emisiweyo, neyezinto ezingcwele, neyeminikelo yezono ukuba kwenziwe ukubuyisana kuka-Israyeli nomsebenzi wonke wendlu kaNkulunkulu wethu. Verse 34, senza inkatho thina abapriesti namaLevi nabantu ngomnikelo wezinkuni ukuba zingeniswe endlini kaNkulunkulu wethu njengezindlu zawobaba ngezikhathi ezinqunyiweyo iminyaka ngeminyaka, zibaswe phezu kwe-athali likaJehova uNkulunkulu wethu njengokulotshiweyo emthethweni. Verse 35. Kulethwe endlini kaJehova ulibo lomhlabathi wethu nolibo lwezithelo zemithi yezinhlobo zonke iminyaka ngeminyaka. Verse 36. Kulethwe endlini kaNkulunkulu wethu namazibulo amadodana ethu nawezimpahla zethu njengokulotshiweyo emthethweni, namazibulo ezinkomo zethu nawezimvu zethu kubapristi abakhonza endlini kaNkulunkulu wethu. Verse 37. Silethe ulibo lomgqakazo wethu neminikelo yethu yokuphakanyiswa nezithelo zemithi yezinhlobo zonke newayini namafutha kubapristi emakamereni endlu kaNkulunkulu wethu nokweshumi komhlabathi wethu kumaleve, ngokuba wona amaleve amukele okweshumi emizini yonke esilima kuyo. Verse 38. Umpristi indodana ka-Aaron ubeyakuba namaleve lapho amaleve amukele okweshumi, amaleve ayakukhuphulela okweshumi kokweshumi endlini kaNkulunkulu wethu emakamelweni endlini yengcebo. Verse 39. Ngokuba abantwana baka-Israyeli nabantwana bakaLevi babeyakukhuphulela umnikelo wamabele newayini namafutha emakamereni lapho kukhona izitsha zendlu engcwele, nabapristi abakhonzayo nabalindisango nabahlabeleli, besengena kuyishiya indlu kaNkulunkulu wethu.